si Jesu ngwaga ya kutubamila omota munjili jibi mmunzi wabasalali Jerusalema mpya munzi wagaya kwa amabwe angolide omosu batalibili masamu tayumi oyo munzi ula mwega mwega waga shangwa maruba bebo inganda ye ambo upandululwa oyo munzi mubai pele chindipa mudogo dogo iwa kuya kujulu
Dogola, oyu mudogo, togo, iwa guya gujuru.